dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda
Kongeye kubifuriza ibihe byiza mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo muri kumwe na Eric Bagira Ubusa dusangira ijambo ya none iragaruka ku ngingo yo gufunga umusubirizo insengero n'imisigiti hirya no hino mu Rwanda ubutegetsi bufatiye ingingo bwavuze ko busanga haba mu nsengero ndetse no mu misigiti hakigaragara izitujuje ibyangombwa bityo ko zigomba kubanza zikabyuzuza bimwe mu by'ubutegetsi bubasaba ni ukugira aho basengera hasukuye hagaragara kandi batagize uwo babangamira ku kijyanye n'urusaku Hari kandi ko bagomba gutambutsa ubutumwa bubunyura bo babwiraho kubagumura. Kugeza ubu mu Rwanda insengero n'imisigiti bibarirwa mu bihumbi bimaze gufungwa. Muri uko gufungwa kandi hari abapasiteri byarangiye batawe muri yombi insengero zabo zikimara gufungwa. Bakekwaho ibyaha birimo kurwanya ububasha bw'amategeko ariko dutegura dusangira ijambo bari bamaze kurekurwa. Kugeza ubu kandi mu Rwanda harabarurwa amadini n'amatorero asaga 700 yanditswe ku buryo yose hamwe n'atari yandikisha ari mu gihumbi 500. Muri iki kiganiro murumva abapasiteri batakambira ubutegetsi ngo bakomorerwe. Murumva icyo abakristo basanzwe n'abasilamu bavuga ku byemezo byafashwe. Muranumva icyo abategetsi batandukanye muri leta bavuga kuri iki cyemezo. Turatangirana na Professor Anastase Shyaka umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rufite mu nshingano amadini n'amatorero avuga kuri iki cyemezo.
Ibyo turimo gukora ntabwo ari gufunga amadini. Nta dini na rimwe cyangwa itorero twari twafunga. Icyo dufunga ni abakorera ahantu hatujuje ubuziranenge n'ibintu bibiri bitandukanye ushobora kugenda ukabona idini runaka ry'abangirikani cyangwa katolika mu izo zikomeye nta rirakora ntawe arikozeho ariko kubitanye n'akantu k'agasantarari karaho mu kabande kadafite ubuziranenge namba nubwo ari akabangirikani cyangwa bagaturika uragafunga ariko si bufunze ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo hujuje ubuziranenge bwo guhurira abantu benshi kuko habera urusengero hatini cyangwa itorero ubwo nabyo tuzabigeraho mu minsi iri imbere igihe tuzaba tubona abagaragaraho kubusanya kubangamira amategeko no kubangamira umutekano w'abanyarwanda ibyo tuzabigeraho ku munsi wa none birakorwa sitwe tubikora birakorwa n'inzego z'ibanze kuko RGB ntabwo ishinzwe kubaka ishinzwe ubuziranenge bw'imyubakire murabizi abashinzwe ubuziranenge bw'imyubakire bazi aho abantu bahurira baza hakwiye gusengerwa aho nibo bagenda bakareba bati ahantu ntabwo bajyanye n'ibisabwa no kuvuga ngo kugeza uyu munsi cyo koratwe aragiye icyo twakanguriye abantu no kubabwira ngo aya matorero n'amadini baba bafite ibyo bibazo twarabibamenyesheje mu cyumweru gishize abafite aho basengera cyangwa basarira hatajyanye n'amategeko aho ngaho harafatirwa ibyemezo gusa twe nk'aragiye nta torero cyangwa idini turafunga gusa iki tuzi kandi twanamuganiriye nabo mu cyumweru gishize nuko hari izo nsengero zitujuje ubuziranenge zirafungwa kimwe nuko tutazongera kwemera ko abantu bajya ngo mu buvumo ngo muri ngo mu butayu ahantu hameze nabi mu mashyamba injoro akenshi bakanahabibira abo bibyo bagahuruza polisi kiri gusa ibyo ntabwo ari byo imana irakeye ifite umucyo kandi turabizi twese ntabwo imana igomba kwihisha kugira ngo uyisenge reka tubikorere ahantu hakeye tunayisengera ahantu hakenye n'uburyo bwo kwihesha icyubahiro nagira ngo rero rwose byumvikane ntabwo leta y'u Rwanda cyangwa RGB ifite ibyirimo gufa cyangwa igiye kujya mu mitsi n'abanyamadini n'amatorero ashwi
mu nama urwego rw'imiyoborere rwagiranye n'abanyamadini n'amatorero i Kigali mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa kabiri benshi mu bafungiye insengero n'imisigiti batakambiye ubutegetsi babusaba guca inkoni zampa
urebye u Rwanda uko rungana mu ikarita y'isi kasa n'akadomo ariko nubwo turi akadomo turasobanutse n'ahantu hose baratuvuga bakadushima ariko ese koko kugira ngo tubitorero tubashe kubwira umuntu ibyo biyobyabwenge bisaba yuko tugira hektare ntibisaba ko umuntu avugana n'umutima kuwundi niba turi akadomo ntabwo buri rusengero ruzagira hektare cyangwa igice cya hektare u Rwanda twarumara ariko ni muduhuru ubuga RGB kugira ngo tuvugane n'iyo mitima iriho irarimbuka iriho irashira mwatubwiye roho nziza mu mubiri mwiza ntabwo bisaba hektare ntabwo bisaba amapave abantu gupfa barashira turabikeneye n'ibyiza pe ariko mutubabarire mudufashe dufashe abanyarwanda kugira ngo abantu bacu be gushira
ibyuma by'insengero zacu nibyo bikora mana kubera imikorere myiza dufitanye na leta
Rero uyu munsi wa none dufite ikibazo insengero zirafunze. Kandi abo mutuma ni twebwe. Abo tubwira ni tubabona. Uyu munsi wa none ntabwo ndi buhamagara abakristo mbabwira ngo nimuze duhure barambaza pastor. Turahurira hehe ku rusengero rukinze. Rero banjya kubahwa. Banjya kubahwa abayobozi bacu.
Ariko pastor.
Karame.
Pastor Claude.
Karame.
Si wewe wabajije icyo kibazo kare? Bakakiguhera n'ibisobanuro?
Ntabwo basubijanya kubahwa. Bose ndababaye nazindutse njya gutoranya kwa Perezida wa Repubulika nishimye nezerewe. N'ubu ndacyamunezerewe mugende mututumikire ngo abapasiteri. Bafite ikibazo gikomeye. Baremera gutumika ibyo batumwe ariko ikibazo aho bavugira ntaho bafite.
Niba twarashyize agaciro muri bano bantu mudutumaho tukagira ibyo tubakorera ejo tugata agaciro imbere yabo, ni ryari bazongera kuduha agaciro ku byo mwadutumye? Urugero nk'ejo bundi nari ndi mu gikorwa cyo gutangira abantu mitiwere n'abana ndi gufasha, nabo nari nafashije umwaka ushize, amaraporo arahari mu murenge nkuramo no mu karere arahari, abantu babanyituyeho ngo funga ngo ibindi byose ngo turabyanze. Imbere y'abaturage nafashije nahereye abana mitiwere ngo funga kano gasengero kawe. Abo bantu nitubasubira imbere ari mwe mudutumye tuzahabwa agaciro, kandi ari twe banyabwenge tubwiriza n'abaministri babahari n'abandi banyabwenge barahari tukababwiriza bakumva, aba bantu bazaduha agaciro hari uwaje akadusuzugura imbere yabo.
Twaratunguye tujye kubona turabona leta iraje muraje muradufungiye ibintu bibaye bitangaza. Kuba duhindutse se bigenze bite kandi dukoze se kirirego kinoneho rwose? Ubu ngubu ndakubwiza ukuri torerere mu cyuna cyane cyane muri Kigali.
Kuwa mbere ushize twakoranye inama n'umuyobozi wa karere aratubwira duhe iminsi ibiri ko tugomba kuba twakemuye ibyo dusabwa. Iminsi ibiri ntabwo waba wabonye ahantu kodesha heza nk'uko nawe uhashaka. Erega burya nta n'ukorera ahantu habi abishaka, ahubwo mu kwiyubaka uhera ku itafari rimwe ukagira abiri ukagira atatu ukazamena ikamyo noneho ukazakora fondasiyo. Rero rwose kira kintu cyo kuza bagahita baduhagarika ntabwo cyadushimishije kandi cyaradutunguye. None niko bamfungiye bizaba ngombwa ko n'abakristo batatana, ubwo nzakora iki?
Tumaze kumva ibyo byose twateze amatwi n'abakristo basanzwe tugamije kumva icyo babivugaho. Uyasengera mu itorero ADPR mu mujyi wa Huye.
Ibi byatugezeho natwe ibyo gufunga insengero. Mu by'ukuri nk'icyo warumbajije umbaza mu buryo izi nsengero zifungwa, iyo urebye usanga mu by'ukuri nibyo kuzifunga, kuko hari aho usanga urusengero rutagira ubwiherero, kuko ukabona urwo rusengero rutagira ubwiherero kandi abantu batura amafaranga kumva nabyo ni ikibazo. Ikindi ugasanga niba hari abashyitsi baje kubasura ugasanga ntibafite ahantu bashobora kubategurira ifunguro, ugasanga hari umwanda. Mu by'ukuri ikintu leta iri gukora cyo gufunga insengero hamwe na hamwe ubona ari byo, kuko usanga nk'ahantu ku rusengero hari icyondo. Ikibabaza nkatwe abakristo ni uko dutura dutanga amafaranga, ya mafaranga dutuye tukumva ngo ajya hejuru ngo n'ahantu bita ngo bajyane imimuriko. Iyo mimuriko ntigaruke ngo izi ikore imirimo yafasha abaturage. Ndatanga urugero nko muri Nyaruguru twumvise ahantu urusengero abantu bari barimwo basenga twumva inkuba ngo yakubise abantu. Mu by'ukuri iyo baba bafite umurinda nkuba ntago hari gupfa abantu bangana batyo. Niyo mpamvu rero kuba leta ikunda abaturage nta kuba baraba fungiye hamwe na hamwe usanga ari byo. Yego sinyongera hose, ariko amakuru numva no ku mbuga nkoranyambaga kuntu bamwe babivuga nta winubira ko bafunga urusengero, kuko ntago basanga urwujuje ibyangombwa ngo barufunge.
Ku ruhande rwawe uremeranya n'ibyo leta iri gukora?
Ku ruhande rwanjye rwose ndemeranywa na leta ibyo iri gukora. Muri ADPR niho nsengera, ariko usanga ibi bibazo byaho byose bikemurwa n'abakristo. Noneho ukibaza ese ko buri munsi haba gutura amaturo ukumva ngo yagiye i Kigali? Yego hari ibyo akora, ariko abakristo bahasi ntago basobanukiwe neza. Nayo mpamvu bagira impungenge nabo barishimye aravuga ati nibazifunga ayo mafaranga dutanga agaruke yongera tugarukire agira icyo akora ku rusengero kanje rero nkanje ubwanje mu byukuri mbona kuba barazifunze nemeranywa na leta rwose ijana ku ijana
ku rundi ruhande ariko hari abavuga bati arimo kubangamira ubwisanzure icyo cyo urakivuga iki
iki kintu nkivugaho ntago babuza abantu ubwisanzure ingendeba iyo ngezi wanje iwanje ni ibintu bisanzwe si mu rusengero ariko mu rusengero na hantu hagomba kubaho na hantu imana iduha umugisha tugomba natwe kugira icyo dukora ku rwo rusengero njye mu byukuri abavuga yuko bidakwiye ari hohotera njye muratari byo yena nuko utaragera nko mu nsengero zo mu cyaro hari ahantu ujya mu rusengero ugasanga rurava kandi bagatura kwibaza se ko abantu batuye kuki tutasakara urusengero ku rwanjye ruhande mu byukuri nta kubangamira kurimo njye mbona ntago ari ukuduhohotera kuko baravuga bati niba hari ibintu by'urusaku hagati mu nsengero ziba hagati mu ngo mu byukuri nk'abantu babarokore cyangwa basenga ntago babasha gusenga buhoro ngo wigarure ntago bishoboka ugeze aho ukamera nk'ufashwe n'ibisazi ugasenga cyane ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba arwaye mu rugo insengero zituranye n'ingo akenshi hari igihe usanga koko zibangamye uzumve nk'umuturanyi wawe akoresheje ibirori agusaba uburenganzira ati nzakoresha ibirori uzihangane urabizi uri mukuru uzi ko urusaku rurimo umwana ataryama noneho shyiramo urusaku rw'urusengero icyo bavuga reka tugendere ku mategeko njye niko mbyumva ku rwanjye ruhande ntago leta itwanga
ibitekerezo by'uyu mukirisitu ntibihabanye n'iby'uyu musilamu kazi nawe mu mujyi wa Huye
na kera yari ariho ariko hariho amasengero aciriritse uretse kwibi turi mu bihe bya nyuma ibintu byarahanuwe yuko igihe kizagera akaba amadini menshi twajyaga tubyumva turi abana n'ijana na mirongo itandatu na kabiri na rimwe bavuga bati hari igihe kizaba kizagera cy'amadini menshi hari igihe hazaza ababwiriza butumwa n'abahanuzi benshi abantu bakajya bagenda babyigisha abagenda bafite ibitabo babitanga ariko nyine tukagenda tubiseka nk'abana none rero byarageze amasengero yabaye menshi abantu bararara bavuza amaruru abandi baririrwa bavuza amaruru bafite ibintu by'ibyuma byateye bakirirwa baburuga bagira gute wareba ugasanga noneho hasigaye si no gusenga njyewe nigeze guca ku rusengero pasiteri abwira abakirisitu ati imana ntikunda ibiceri imana ikunda inoti imana ikunda amafaranga ntambeshya nawe Imana ikunda amafaranga Imana sirarya ayo mafaranga Imana idakunda y'ibiceri babashaka inoti zo kugira ngo ayo matorero rero adashinga atabyina abantu bakaza nk'ahantu bagahasengera noneho umuntu yazumva bimucanze akagenda akajya hari agashinga shitingi agakubita ingoma n'imizindaro abantu bakaza bakuzura ngo si izo sengero zidafashije ziturira ibyangombwa izo bazifunga kera hariho urusengero rw'idini gaturika hakaba urusengero rw'abayisilamu ndi umwana hakaba urusengero rw'abaporo hakaba urusengero rw'abadiventisiti abo bantu niyo madini numvaga ariko amadini ari muri iyi si niba koko basenga koko ntawabimenya
ariko hari abafashwa nk'uko babivuga
hari abasenga ntabwo nshira imanza mu nsengero ariko rero zirakabije ni nyinshi ku buryo bukabije
ubwinshi hari icyo bitwaye zibona abazisengeramo
se ko mbona koma n'abazisengera mu byamara kabiri bagashwana kandi bagapfa umutungo kandi utangwa n'abakirisitu ugasanga abantu baba bayobozi bariho barawupfa kose insengero ntibazifunge zose kuba abantu bakeneye gusenga n'imana irashaka ko abantu bayisenga n'icyo yaturemeye ngo tuyisenge ariko bakagabanya hari insengero zikabije
gute
zikabije zirara zivuze induru zisenga n'injuru zirara zivuze ingoma nizo zikabije abantu bakarara bahagaze dore hari nk'urusengero ruri hepfo hariya abantu barara basenga barara bavuza ingoma ibaze ko bavuza ingoma n'abanyamatyazo bakabyumva kandi rwitwa DPR no mu matyazo harinda DPR ibaye imwe hari icyo byawe twaye
Pasiteri Zabroni Habimana ni umuyobozi w'itorero Nazareni mu Rwanda icyarimwe n'umukuru w'ihuriro ry'amadini n'abantorero mu karere ka Huye Butare uyu muvugabutumwa ari muri komite yashyizweho ishinzwe kugenzura aho bimeze neza n'aho bitameze neza muri iyi nkubiri namubajije nawe uko abona iki cyemezo cy'ubutegetsi
iyi gahunda ya leta abantu babyita ko ari ugufunga ariko njye mbibona ko atari ugufunga ahubwo ari uburyo bwo gukosora ibitameze neza niyo mpamvu bitari ugufunga kuko aho basanga hujuje bisabwa ntabwo bafunga batanga inama
duhi isura noneho ya karere ka Huye
mu karere ka Huye isura yaho kwafashe gahunda yo gukora komisiyo yo kugenda igenzura amatorero na madini ayujuje byangombwa natayujuje turagenda tugera ku mirenge yose tugarutse twasanze hari amatorero umubare wa 267 muri ayo 267 twasanze atujuje byangombwa ari 131 izinama yuko babe bahagaze gusenga batunganye aho bazaza bateranira nyuma yaho ayandi 136 twasanze afite inyubako ariko hari ibyo bibabura nabo tubahereza inama y'uburyo bagenda buzuza ibibura ariko bakomeza basenga kugeza ubu benshi ko barakomeza bubaka basana umwuka umeze neza kandi abantu benshi baravyakiriye
ikibazo bahuriyeho bavuga ngo tuva hano ku itoro runaka tugeze kurindira runaka dusanganye ni rusange niki
ikibazo dusanga cyane cyane n'icisuku usanga ubwiherero ari buke naho buri ugasanga udatunganije neza aho niho cyane cyane twasanze muri rusange mu matorero na madini yose
ku ruhande rumwe ariko harabavuga bati nuko byita ngo gufunga insengero no kubangamira ubwisanzure mwe mubibona mute
Burya ikintu cyose iyo kije gisa nkaho kikubangamiye ni kubyumva burya n'umuti iyo unywa unkurura ariko nyuma yo gukira ukumva wa muti wakugiriye akamaro nge ntabwo mbibona ko ari ukubangamirwa ntabwo ari guhohotererwa ahubwo ni ukugira ngo tugire igihugu gifite isuku dusengere n'ahantu hasobanutse hameze neza
abakristo rero bakavuga bati nabo birababangamiye niba bafunze wenda mu murenge runaka kugira ngo ave mu murenge ajye gusengera mu wundi nabyo birabangamiye mwe mubibona mute
urumva kuva mu murenge uja mu wundi biragoye kandi biravunye ariko ni ngombwa kuko iki kintu ngiyewe ngihereza urugero igihe leta shiraho gahunda yo guca nyakasi abanyarwanda benshi bararize baramiza abanyamakuru baravuga ibihugu biravuga ariko ubu ngubu Rwanda n'intangarugero kuko nyakatsi yacitse nibi gahunda za leta z'amadini abantu barababara baravyivovotera ariko ejo nejo bundi bizabishema mu gihugu cyacu
ubuse ku ruhande rwanyu mu itorero muyobora mwujuje ibyangombwa bimeze bite
hari ibyo twujuje byangombwa hari n'ibindi turimo tukomeza gukora n'ubu ngubu gitumye usanze ahangaha hari ibyo ndimo gukora kandi nizeye ko byose tuzabikora kubwo imbaraga z'Imana.
None se abapasiteri bandi bavuga bati baradufungiye ariko bigiye kugusha abakristo bacu. Icyo cyo mukibona mute?
Ibyo abapasiteri benshi barabivuga ni imitekerereze niko batekereza niko bibwira ariko kwemera kuba mu mutima. Aho abantu bateranira si yo mpamvu idutera kwemera. Nge ndizera ko ntangaruka nishi izahaba kandi uzasubira inyuma akagwa bizaba bimuvuyemo ariko ntibizategwa yuko ari uko bafunze urusengero kuko ntabwo twizera pasiteri ntabwo twizera inyubako twizera Imana imwe n'umwana wa Yesu Kristo murakoze
muracyateza amatwi ijwi rya Amerika muri dusangira ijambo ku ngingo yo gufunga umusubiriza insengero n'imisigiti hirya no hino mu Rwanda muracyari na Eric Kabagira ubusa Benshi murarimenyereye kandi muzi n'icyo risobanuye cyane abo mu idini ya Islam muri iki cyumweru dusoza ubutegetsi mu murenge wa Nyarugenge mu murwa mukuru bwasohoye itangazo rihagarika indangururamajwi kuri Islam kuko ngo ziteze urusaku gusa nyuma twamenye amakuru ko impande zombi zicaye zikemeranya ko izi ndangururamajwi zahamaho ariko hakagabanywa ibipimiro ijwi rihamagarira abasilamu gusenga ryageragaho mbere y'ibyo ariko Sheikh Suleiman Mbarushimana umujyanama wa mufti w'u Rwanda yari yagize icyo adutangariza
ikibazo cy'ura muhamagaro ubundi muri Islam witwa Adhana ni umuhamagaro ukorwa kugira ngo abayisilamu bamenye ko igihe cyo gusenga cyangwa gusari cyageze ariko nabyo uko Islamu ibiteganya ntabwo bikorwa ku buryo bigira ibangamiro wese ahubwo biba ari ukwibutsa umuntu wari uri mu yundi murimo twumva ko rero igikwiye atari ukuhagarika iyo azana ahubwo rukuyikora neza umuhamagaro bakorwa kubyo nta numwe ubangamirwa ubundi hari nka mikuru ifite ijwi ryirengera rigatuma hari nka bubiza gusinzira cyangwa se kuruhuka ibyo rwose tugasaba ko bikorwa mu ijwi ryiza rihura rigera kuri ba bandi gusa bakora iryo sengesho kuri uwo musigiti ntabwo twari twamenye rero ko hari aho birimo bitera ikibazo twe kenshi twajyaga tubaza ko tugura ati ni igikorwa gikorwa neza ntawe kibangamira mu minota itanu kikaba kirangiye nkamwe mwabikurikiranye rero mwumvise ari aho byateje ikibazo twagira uko tubisobanura nanone kurushaho mu by'ukuri rero ya muhamagaro uwo ari wo witwa Dana ihamagarira abayisilamu navuze gusari ushingiye ku idini ntabwo twavuga ngo bafite rero no kwemera ahubwo ushingiye ku kwemera kw'ibanze ry'ukwemera rya isilamu kuko n'ubundi uhamagarira abantu kuza gukomeza gusingiza ya mana imwe gusenga ya mana imwe iruta byose kubakura muri wa murongo wo gukora ibindi bikorwa bakiberwa igihe cyo gushimira Imana ku buryo rero kuba hari uwavuga ati uwo muhamagaro n'uhagarare yahagaritse kwemera Imana no kuyiha agaciro kw'igihe cyayo tukibwira ko rero nta muyobozi wabikora ahubwo yavuga ati habaye ikibazo kibangamye muri uko mwagishakira igisubizo tukanabiganira tukareba tuti niba ari ijwi ribangamye ryagaragaye rikorwe ku buryo bwiza abari mu musigiti imbere baryumve babikore neza kugeza ubu turetse twabona ahantu batwereka bati byatubangamiye byatubujije kubaho no gukomeza gukora ibikorwa byiza ni igikorwa cy'idini rero
abayisilamu muri rusange nabo bavuga ko guhagarika adhana byaba bibangamye
kuba wabangamira abantu uzatubangamira kuko ikintu cyose kiza ari impinduka mutamenyereye kirabangama ariko rero umuti wose iyo umuntu arwaye indwara yakira umuti ukuje bizatubangamira ariko tuzabimenyera uko biri kose bizatubangamira ariko bibaye byiza habaho ubwumvikane n'imiyoborere wenda n'aba ya leta n'idini bakaba bashobora kumvikana wende igihe n'iminota izagiye iberaho kubera ko akenshi azana ntandiko igimara iminota ibiri ubwo rero umuntu ibangamiye aba ari ukwigiza nkana
koko busamu niba isaha yo gusenga tuyibwirwa nuko batoya azana urumva hariho benshi batagira amasaha iyo yazana bayitoye niho buri wese amenya ngo isaha zo gusenga zirageze akaba ariho asenga ye burya azana hari n'aba ikura mu murimo bagahinga angiza ati isaha zitazagera kuko nta masaha bafite akaba ati umusilamu aravuze isaha zo gutaha zirageze bikamukura mu murimo azana rero wumva ko usibye twabasilamu n'abatira abasilamu burya ibafitiye akamaro hari n'uwo ibyutsa wo mu giturage nk'ubayitora wahari hakurya impari akumva tuwa musilamu aravuze burakeye bigatuma byuka
tuvuge ko bayivanyeho ku myemerere yawe bivuze iki
umva nk'abasilamu twaba tubangamiwe koko ibeshi muri twe hari utamenya ko isaha zo gusenga zageze
mu gusaba ubutegetsi bw'umwabuza bikire
twabusaba ko babutwemeraho azana koko ntagifata iminota myinshi iyifashe iminota myinshi nka Bilali yayitoye ifata iminota itanu ikabirangiza sinzi ko n'itanu irangira ikahita mikoro ireka
ingorane ntago zabura no kubabara kuba yabujijwe ibyo amenyereye imyaka mirongo ingahe kumva ko kanya kugira ngo atabyakira hamwe kintu cy'akababaro kumva ko abujijwe bwa burenganzira bwiwe yahawe n'Imana kandi n'itegeko shingarira byemerera Leta y'u Rwanda kumva kwambura umuntu none n'icyo arasanzwe afite biragoye ako kanya
dutora zana saa kumi n'imwe saa kumi na mirongo ine n'itanu zo mu gitondo saa kumi na mirongo ine n'itanu abantu ni baba babyutse ndetse abantu babanibwe ubundi buriya gahunda ntiziba zatangiye abantu bakajya mu mirimo ubundi ku manywa niho dutora zana ku manywa se buriya nabyo birasakuzara ubwo leta nyine izagena igikwiye ko leta zari itureberera kumva abasilamu ntawe babangamira nta ngoma bavuza ni yazana gusa yarangira bagasari bucece ntawirirwa mu musigiti ni yazana nyine niwo muhamagaro wacu twebwe nta ngoma tuvuza munarahamagara nyine amwita Bilali agahamagara abantu bakaza gusenga
bavuze rero ngo iveho kubw'imyemerere yawe byabivuze iki
byambabaza
bibaye ngombwa ko hari icyo usaba leta kuri iyo ngingo
nayisaba rwose kudafunga zana ahubwo wenda tukaba twagabanya ariko ntibafunga zana niyidukangurira gusari niyitumenyesha aho igihe kigeze ubundi atarazana nta n'uwamenye ko isaha zo gusari zageze
agira icyo avuga kuri iri fungwa ry'umurundo w'insengero n'imisigiti mu Rwanda Perezida Paul Kagame ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru waberaga igabiro yavuze ko n'ubusanzwe afatiye ku nsengero 700 zari zimaze gufungwa mu mujyi wa Kigali zari zarabaye akajagari
reka mbabwire naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mujyi ubwawo bafunze 700 mu mujyi wa Kigali ubwo ne za bohorzi zitanga amazi nta nizo zifite 700 ashwe ikindi kintu cy'umusaruro tugereje kuri 700 muri rya mugi niki na amafactory turayafite aha ariko amadini 700 mwarinzwe no gufunga ubwo bivuze ngo nakajagari akajagari kabaho kubera uko system iteye uko iriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu mucu w'imibereho n'imikorere ariko reka nkwereke akajagari nk'akariye kaba ahantu h'ubwoko bubiri kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye hanyuma amategeko cyangwa ibindi bahizeho akazabishyira ku murongo cyangwa se ayo mategeko akabibuza kuba byagira ingaruka mbi aho biri aho niho hambere buriya ari Amerika twavugaga ari ibihugu byo mu Europe rimwe na rimwe bo aho kajagari karahaba nta nicyo kabatwara nubwo abantu baho barenzwe bari mu bindi naho kajagari kagenda kakavuka bafite amategeko bubatse bafite structures ziriho zibarinda uko kajagari kakaba ariko ntikagira icyo kabatwara ahandi kaba hakabiri ni mu batagira icyo bagira nkatwe ku mpamvu iyi itandukanye n'impamvu yabari yabandi impamvu ni nyinshi ndavuga nke iya mbere izi uko duteye u Rwanda Afrika henshi uko isi tureba uko idushaka natwe kandi ibyo dusana bemeye n'ukwibera ako kajagari tugaheraho ngaho aba kajagari karaho kavye madini amachachi 700 mu mugi wa Kigali nubibuza Rwanda rwabaye rwarundi rubuza abantu freedoms abantu kwida ntabwo binyagambura barabuza church barabuza makanisa madini kubaho kwa shatse bikaba ikibazo ariko ntabwo ari cyo bareba ntanubwo bisa nibyabo nabanje kuvuga byabafite uko bameze kuko byo bihari kubera izindi mpamvu ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite n'ukuvuga ngubwo nta udafite ikikurinda ka kajagari bagushyize nako kajagari nta nicyo kakuzanira enewe ntacyo kaguha niho nabarije ngo ari kubundi ayo makiriziya 700 umwagiye gufunga hakorerwa miki tangirwamo amazi nicyo nabajije ngo ni za boreholes zaraho niki na maduka na amafactory afite akora ni inganda ashwe ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite nujya kubihungabanya turavuga ko uburenganzira abantu baho ngaho bagira rero ko kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki ibintu byose ko twabigezeho hari za technology ko dufite zihambaye tubikomeza dutera imbere ibyo turabifite bindi bageraho bakarengwa bakagurana n'abantu bati nimugene mu bindi mwikorere ibyo mushaka
urashore ukiza bityo rero namubyigano aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire yagenyuzwe atabangamiye rubanda nk'uko bazira kubimugirira nawe
aha ndabona ariho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none dushimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro mwakoze kubana natwe muri gahunda zacu ngaho zikomeze zibanogere mwari na akabagira ubusa naho utaha
aha rero amahoro
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa ari Kigali mu Rwanda namwe abakomeje kutwumva twongiye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.